Here's another one.
Here's another one.
Alright.
Touch.
Alright.
Because you're killing
me. Mami lo, rahaya pesta ni towaro. Mami lo, ufu ya jeshi ni komando. Umeni bamba.
Tunayokupaga steam Nesbaka chini kama unawazim Hizi mambo za kukata tu na data no matter tu What's up Watoto kizinguwa mina chinja kabisa Tena uambie miso nyoka kibisa Ntakutesa kwa visa Uni moto watipa ma businessman Wanyi kazi ya kanisa
Wewe no mama la mama
yeah.
Wewe no mama la mama
Chasa mchezo wa chini Uwanja mini
refa
Kisha we ni firimbi
Wenda unanifanya Kila siku mimi niwe sawa Hadi shoga zako wakiniona wanapagawa
Hey mkoga
Zanira
Ichoshaka
Zanira
Zanira Ichoshaka Zanira
Swag
Swag
Zanira
Swag It's your shaka Zanira
Wewe no mama la mama
yeah.
Wewe no mama la mama Wewe no mama la mama
yeah.
Wewe no mama la mama 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 Wewe no mama la mama
Baby you know I like high feet later Imesha kuwa nando nimesha fika Meutengi mtunzi niwewe Tena uniki night mambo ya ghetto Ujanja leo shambani kesho Upo kidede ya msuri nyelewe Oh baby umenipamba Haundo ugali umeniroga Kama wasemafu umeniroga nina ganda Oh tena wako kama zoba Oh wako mimi kama zoba Uwe ni mama la mama
yeah.
Uwe ni mama la mama Wewe ni mama, wewe ni mama na mama Wewe ni mama la mama Wewe ni mama la mama
Gagabin
Class 2, 5, 7